Nshuti bakundwa, turacyari gusoma igitabo ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cya 33, gukora mu gihe kiruhije. Nubwo Pawulo yitondaga akabwira abo yari yarihanishije inyigisho zishyitse zo mu byanditswe zerekeye uburyo bukwiye bwo gushyigikira umurimo w'Imana, kandi nubwo we nk'umuvugabutumwa bwiza yavugaga ko atemerewe kuruhuka ngo akore imirimo isanzwe kugira ngo yitunge mu bihe bitandukanye, igihe yabwirizaga ubutumwa mu mijyi minini, yakoze imirimo y'ubukorikori kugira ngo yitunge. Mu Bayuda, gukoresha amaboko ntago byafatwaga nk'ikintu kidasanzwe cyangwa gitesha agaciro. Binyuze muri Mose, Abaheburayo bari barategetswe kumenyereza abana babo gukoresha amaboko yabo, kandi kwemerera urubyiruko gukura rusuzugura gukora imirimo y'amaboko byafatwaga nk'icyaha. Nubwo umwana yagombaga kwigishwa ngo ategurirwe gukora umurimo wera, yagombaga kumenya ko ubuzima bwo gukora ari ingenzi. Umusore wese, yaba afite ababyeyi b'abakire cyangwa b'abakene, hari imyuga yigishwaga. Ababyeyi birengagizaga inshingano ku bana babo, bafatwaga ko bagomeye Uwiteka. Nk'uko uyu muco wabisabaga, Pawulo yari yarize umwuga wo kuboha amahema. Mbere y'uko ahinduka umwigishwa wa Kristo, Pawulo yari afite umwanya wo hejuru ku buryo atari akeneye gukoresha amaboko kugira ngo abone ibimutunga. Nyamara nyuma yaho amaze gukoresha ibyo yari afite byose mu guteza umurimo wa Kristo imbere, rimwe na rimwe yifashishaga umwuga we kugira ngo abone uko abaho. By'umwihariko uku niko yabigenzaga igihe yabaga akorera ahantu bashoboraga kutamwumva neza. I Tesalonike niho hambere dusoma ko Pawulo yakoresheje amaboko ye kugira ngo yitunge igihe yabwirizaga ijambo ry'Imana. Igihe yandikiraga itorero ry'abizera baho, yabibukije ko ashobora kuba yarababereye umutwaro, ndetse yongeyeho ati: "Bene data, mwibuke umuhati wacu n'imiruho nk'uko twababwirije ubutumwa bwiza bw'Imana dukora ku manywa na nijoro kugira ngo hatagira uwo muri mwe turemerera." Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 2:6-9. Nanone kandi mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye, yavuze ko igihe bari hamwe nabo, we n'umukozi mugenzi we wari hamwe nawe, batigeze bagira uwo barya iby'ubusa. Yaranditse ati: "Twakoraga ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Icyakora si uko tudafite ubutware, ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu." Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 3:8-9. Pawulo yari yarasanze abantu banze gukoresha amaboko yabo i Tesalonike. Iri tsinda ry'aba bantu ni ryo Pawulo yaje kwandikaho nyuma agira ati: "Twumvise yuko hariho bamwe muri mwe bagenda bica gahunda, batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero abameze batyo, turabategeka tubihanangiriza mu Mwami Yesu Kristo gukorana ituze ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo." Igihe yakoreraga i Tesalonike, Pawulo yari yaritondeye kugaragariza bene abo bantu urugero rukwiriye. Yanditse ati: "Kuko icyo ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye." Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya 3:11-12. Mu bihe byose, Satani yagerageje kugwabiza imihati y'abagaragu b'Imana akoresheje kwinjiza umwuka w'ubwaka mu itorero. Uko niko byari bimeze mu gihe cya Pawulo, kandi ni nako byagenze mu binyejana byakurikiyeho mu gihe cy'ubugorozi. Wycliffe, Luther ndetse n'abandi benshi bahesheje isi umugisha kubera ibyo bakoraga no kwizera kwabo, bahuye n'amayeri umwanzi yakoreshaga kugira ngo ayobore mu bwaka abantu bagiriraga umwete w'indengakamere abantu batari ku rugero rukwiriye kandi batejejwe. Abantu bayobye bigishije ko kugera ku butungane nyakuri bijyana n'intekerezo z'umuntu, maze bikazirenza ibitekerezo by'isi, maze bikayobora abantu ku kwirinda kugira umurimo bakora. Abandi bakabyaga ku masomo amwe yo mu byanditswe, bigishijwe ko gukora ari icyaha, bakigisha ko abakristo badakwiriye gutekereza ibyerekeranye n'imibereho yabo n'imiryango yabo by'igihe gito, ko ahubwo bakwiriye kurundurira imibereho yabo yose mu by'umwuka. Inyigisho n'icyitegererezo by'intumwa Pawulo bicyaha iyo mitekerereze ikabije. Igihe Pawulo yari i Tesalonike, ntabwo yakuraga ibimwunganira mu murimo w'amaboko ye gusa. Nyuma yaho, ubwo yavugaga ku byamubayeho muri uwo mujyi, yandikiye abizera b'i Filipi abashimira impano bamwoherereje igihe yari i Tesalonike, avuga ati: "Ndetse n'i Tesalonike mwohereje y'ibyo kunkenura si rimwe risa." Abafilipi, igice cya 4:16. Nubwo yakiriye ubu bufasha, yaritondaga agatanga urugero rwo kwihangana imbere y'Abanyetesalonike kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wabona impamvu yo kumurega kwifuza, kandi ngo n'abari bafite inyigisho z'ubwaka zerekeye gukoresha amaboko bacyahwe mu buryo bufatika. Igihe Pawulo yasuraga i Korinto bwa mbere, yisanze ari hagati y'abantu bagiraga urwikekwe ku mpamvu zigenza abantu batahasanzwe. Abagiriki babaga ku nkengero y'inyanja bari abacuruzi babikundaga. Igihe kirekire bari barimenyereje uko ubucuruzi bukorwa, ku buryo bari barageze aho bemera ko inyungu ikomoka ku Mana kandi ko kunguka haba hakoreshejwe uburyo bwiza cyangwa uburiganya byari byemewe. Pawulo yari amenyereye imiterere yabo, bityo ntiyashoboraga kubaho icyuho cyo kuvuga ko yabwirizaga ubutumwa bwiza kugira ngo yikirire. yashoboraga kuba yaratse ubufasha bari bamuteza amatwi b'i Korinto, nyamara ubwo burenganzira yari afite ntiyabukoresheje kugira ngo umumaro we n'insinzi yari agamije nk'umubwiriza bitangizwa no kumutekereza nabi ko yabwirizaga ubutumwa bwiza kugira ngo abone inyungu. Yashatse gukuraho inzitizi zose kugira ngo batamwumva nabi kandi ngo ubutumwa bwe budatakaza imbaraga. Pawulo amaze igihe gito ageze i Korinto, yahasanze umuyuda witwaga Akwila wavukiye i Ponto, wari uvanye mu Italiya vuba n'umugore we Purisikira. Aba bari bahuje umwuga na Pawulo. Kubera ko Kilawudiyo yari yarategetse Abayahudi bose kuva i Roma, Akwila na Purisikira bari baraje i Korinto bahashinga ubucuruzi bwabo bwo kuboha amahema. Pawulo yagenzuye imibereho yabo amaze kumenya ko bubahaga Imana kandi bashakaga kwirinda ibyabakururira kwifatanya n'abari babakikije. Yabanye nabo bakorana imirimo, agira impaka mu masinagogi amasabato yose, yemeza Abayuda n'Abagiriki. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Nyuma yaho Sila na Timoteyo basanze Pawulo i Korinto. Aba bavandimwe bo mu kwizera bazanye ubufasha bwo gushyigikira umurimo buturutse mu matorero y'i Makedoniya. Mu rwandiko rwa 2 yandikiye abizera b'i Korinto, akaba yararwanditse amaze kuwashinga itorero rikomeye. Pawulo yagiye subira mu buryo yitwaraga muri bo. Yarabajije ati: "Nabagejejeho ubutumwa bwiza nta gihembo mbaka, nicishije bugufi kugira ngo mwe mushyirwe hejuru. Mbese icyo ni icyaha? Natungwaga n'amatorero ya Kristo y'ahandi. Kwari nko kuyasahura kugira ngo mwebwe mbone uko mbakorera. Iyo nagiraga icyo nkenera igihe nari iwanyu, nta muntu n'umwe nigeze ndushya ngira icyo mwaka. Abavandimwe baturutse muri Macedonia nibo bamaze ubukene bwose nari mfite. Bityo ku buryo bwose nirinze kubarushya kandi nzakomeza kubyirinda. Nshingiye ku kuri kwa Kristo kundimo, nta uzambuza kwiratana ibyo ngibyo mu karere kose ka Akaya." Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Pawulo avuga impamvu yari yaritwaye atya igihe yari i Korinto. Kwari ukugira ngo atazahurwaha abashaka impamvu zo kumugaya. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 12. Igihe yabohaga amahema yakomezaga kwamamaza ubutumwa bwiza. Wubwe avuga iby'imirimo ye ati: "Nukuri nakoze ibimenyetso byerekana ko ndi intumwa mbikorera hagati yanyu nihangana cyane. Nibyo bimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye." Kandi arongera akavuga ati: "Mbese ayandi matorero yabarushije iki? Keretse yuko ubwanjye ntababereye ikirushya. Mumbabarire iryo futi. Dore ubu n'ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo ni mwe. Ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye ndetse no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu." Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Mu gihe kirekire cy'umurimo we w'ivugabutumwa mu Efeso, aho yakomeje gukora umurimo muri iyo ntara yose mu myaka 3, Pawulo yongeye gukora umwuga we. Mu Efeso kimwe n'i Korinto, intumwa Pawulo yanejejwe no kubona Akwila na Purisikira bari baramuherekeje igihe yasubiraga muri Aziya asoje urugendo rwe rwa 2 rw'ivugabutumwa. Hari bamwe barwanyije gukoresha amaboko kwa Pawulo bavuga ko bitajyanye n'umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza. Ni impamvu ki Pawulo umubwiriza wo mu rwego rwo hejuru yagombaga gufatanya gukoresha amaboko no kubwiriza ijambo ry'Imana? Mbese umukozi ntiyari akwiriye gutungwa n'umurimo we? Kuki yagombaga kumara igihe aboha amahema agakoresha igihe yagombye gukoresha mu bifite akamaro kurutaho? Nyamara Pawulo we ntiyigeze abona ko icyo gihe cyari imfabusa. Ubwo yakoranaga na Akwila, yakomeje komatana n'umwigisha mukuru, ntapfusha ubusa amahirwe yo guhamya umukiza no gufasha abari bakeneye ubufasha. Ibitekerezo bye buri gihe byashakaga iby'umwuka. Yahuguye abakozi bagenzi be mu by'umwuka kandi anatanga urugero rwo gukora. Yari umukozi ukora vuba, agakorana ubuhanga n'umuhati, ahirimbana mu mutima kandi akorera umwami. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 11. Igihe Pawulo yakoraga umwuga we, yahuraga n'abantu atari kuzashobora guhura nabo. Yerekaga bagenzi be ko ubuhanga mu mirimo y'ubukorikori isanzwe ari impano itangwa n'Imana, yitanga impano n'ubwenge bwo kuyikoresha mu buryo bukwiriye. Yigishije ko mu mihati ya buri munsi Imana igomba guhabwa icyubahiro. Ibiganza bye byari byarakomejwe n'imihati yo gukora, ntibyigeze bigira icyo bitwarwa n'imbaraga zo kurarika kwe kuje impuhwe nk'umubwiriza w'umukristo. Rimwe na rimwe Pawulo yakoraga amanywa n'ijoro atari ukugira ngo yifashe gusa, ahubwo ari ukugira ngo afashe bagenzi be bakoranaga. Yagabanaga ibyo yungukaga na Luka kandi agafasha Timoteyo. Ibihe bimwe yarasonzaga kugira ngo ashobore kumara ubukene bw'abandi. Ntabwo yari umunyabugugu. Ari hafi gusoza umurimo we mu gihe yasezeraga ku bakuru b'amatorero bo mu Efeso i Mileto, yashoboraga kuzamura ibiganza bye bifite amabavu imbere yabo akavuga ati: "Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nkennye n'abo twari kumwe. Nababereye icyitegererezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 33 n'uwa 35 niba abagabura bumva ko bahanganye n'imiruho n'ubukene ku bw'umurimo wa Kristo reka barebe kure mu bitekerezo byabo basuraho Pawulo yakoreraga reka bazirikane ko igihe uyu muntu watoranyijwe n'Imana yabagabo hamahema yabaga akorera ibyo kurya yungutse mu mirimo ye nk'intumwa umurimo n'umugisha ntabwo ari umuvumo umwuka w'ubunebwe ukuraho kubaha Imana kandi ukababaza mwuka w'Imana ikidendezi kidatemba giteza kaga ariko isoko nziza itemba ikwirakwiza ubuzima n'umunezero ku butaka Pawulo yari azi ko abirengagiza umurimo w'amaboko badatinda kugira intege nke yifuje kwigisha abagabura bakiri abasore ko mu gukoresha amaboko yabo bagatoza imihore y'umubiri wabo bizatuma bakomera bagashobora kwihanganira ingorane n'ubukene byari bibategereje aho bazamamariza ubutumwa bwiza yabonye kandi ko inyigisho ze bwite zari kubura gukomera n'imbaraga iyo adakoresha ingingo zose z'umubiri mu buryo bukwiriye abantu b'abanebwe bahomba imibereho itagereranywa ibonerwa mu gukora neza imirimo y'ubuzima busanzwe uretse bake gusa abantu benshi baberaho gusa kurya inyungu Imana ibaha mu mbabazi zayo bibagirwa kuzanira Imana amaturo yo gushima ava mu bintu yabashinze bibagirwa ko mu gukoresha neza italanto Imana yabahaye bagomba kuba abakozi batanga umusaruro kandi bakawukenera yaba basobanukirwaga umurimo w'Uwiteka yifuza ko bakora nk'abafasha be ntibakwanze inshingano akamaro k'abasore bumva ko bahamagarirwa n'Imana kubwiriza gashingiye cyane ku buryo binjira mu mirimo yabo abatoranyijwe n'Imana ngo bakore umurimo w'ivugabutumwa bazagaragaza ko guhamagarwa kwabo gufite agaciro kandi mu buryo bwose bushoboka bazifuza guhinduka abakozi babishoboye bazaharanira kunguka imibereho izatuma bategura bakagira gahunda kandi bakabishyira mu bikorwa mu rwego rwo guha agaciro umuhamagaro wabo wera binyuze mu kwiyubaha bazarushaho guhinduka nka shebuja bagaragaza ubugwaneza bwe urukundo rwe n'ukuri kwe kandi uko berekana ukuri mu guteza imbere italanto bashinzwe itorero ryagombye kubafasha mu buryo bukwiriye ntabwo abantu bose bumva ko bahamagariwe umurimo wo kubwiriza bakwiriye gushimishwa n'uko bona imiryango batungwa n'itorero ibihe byose hari ingorane ko bamwe badafite uburambe mu murimo bashobora kwangizwa n'ibihendo by'ababahamagarira kwishimira gutungwa n'itorero batagize icyo bakora ku ruhande rwabo umutungo wagenewe kwamamaza umurimo w'Imana ntugomba kumarwa n'abantu bifuza kubwiriza gusa kugira ngo babone ubufasha bityo bakuze ingeso yo kwikunda babaho ubuzima bworoshye abasore bifuza gukoresha impano zabo mu murimo w'ivugabutumwa bazabona inyigisho yo kubafasha mu rugero rwa Pawulo ari Tesalonike Ikorinto Efeso n'ahandi nubwo Pawulo yari intyoza mu kuvuga kandi yaratoranyijwe n'Imana kugira ngo akore umurimo wihariye nta na rimwe yigeze ari ku murimo w'amaboko cyangwa ngo yigere ananirwa kwitangira umurimo yakundaga yandikiye Abanyakorinto ati kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota kandi twambaye ubusa dukubitwa ibipfunsi turi inzererezi dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho iyo badututse tubasabira umugisha iyo turenganyijwe turihangana urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 Pawulo nk'umwe mu bigisha bakomeye yakoze imirimo icishije bugufi ndetse n'imirimo y'icyubahiro yishimye mu murimo yakoreraga shebuja hari igihe byabaga ngombwa agakora umwuga we abikunze nyamara yahoraga yiteguye kureka uwo murimo we kugira ngo ahangane n'abanzi b'ubutumwa bwiza cyangwa ngo arusheho kubona uburyo budasanzwe bwo kugarura abantu kuri Yesu umwete we no gukora byari ugucyaha abashaka ubuzima bw'ubunebwe kandi bifuza kwiberaho mu buryo bworoshye Pawulo yatanze urugero rurwanya imyumvire ivuga ko ubutumwa bwiza bwashoboraga kwamamazwa neza gusa n'abadafite indi mirimo y'amaboko. Yaje kumvwa n'abagize itorero. Yatanze urugero mu buryo bufatika yerekana icyagombaga gukorwa n'abakorera bushake bitanze bari bari ahantu hatandukanye aho abantu batari bamenyereye ukuri k'ubutumwa bwiza. Ibyo yakoraga byashishikarije abantu benshi biyoroheje bakora maze bagira icyifuzo cyo gukora icyo bashoboye kugira ngo umurimo w'Imana uge mbere kandi banibesheho bakora imirimo yabo ya buri munsi. Ntabwo Akwila na Purisikira bigeze bahamagarirwa gutanga igihe cyabo cyose ngo bagikoreshe mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza nyamara aba bakozi bicishije bugufi bakoreshejwe n'Imana maze bayobora neza Apolo mu nzira y'ukuri Uwiteka akoresha abantu batandukanye kugira ngo umugambi usohozwe kandi igihe bamwe bafite impano z'umwihariko batoranyijwe kugira ngo bakoreshe imbaraga zabo zose mu murimo wo kwigisha no kubwiriza ubutumwa bwiza abandi benshi batigeze barambikwaho ibiganza bya kimuntu batoranywa bahamagarirwa kugira uruhare rukomeye mu murimo wo gukiza abantu hariho umurimo munini uri imbere y'umukozi wamamaza ubutumwa bwiza kandi yifasha benshi bashobora kunguka imibereho ifite agaciro kanini mu ivugabutumwa mu gihe bakora igihe gito cyo gukoresha amaboko kandi hifashishijwe ubu buryo abakozi bakomeye bashobora gutezwa imbere kugira ngo bakore umurimo ukomeye ahantu hakenewe Umugaragu w'Imana witanga ukora atarambirwa avuga ijambo ryayo n'amahame yayo abafite umutwaro uremereye ku mutima we ntabwo abarira umurimo we ku masaha ntabwo ibihembo bye ari byo bimutera uko yifata mu murimo we cyangwa ngo areke inshingano ye kubera ibihe bitameze neza yahawe inshingano n'ijuru kandi ategereza igihembo azahabwa igihe umurimo yashinzwe uzaba urangiye ni umugambi w'Imana ko abakozi nk'abo batandukanywa no guhangayika kutari ngombwa kugira ngo bagire amahirwe yuzuye yo kumvira ibyo Pawulo yasabye Timoteyo ati ibyo ujye ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4:15 nubwo bakwiye kwitonda bagakoresha intekerezo n'umubiri bihagije kugira ngo bikomeze kugira imbaraga ntabwo ari umugambi w'Imana ko bamara igihe cyabo kirekire bakora umurimo w'iby'isi aba bakozi b'indahemuka nubwo bifuza gutanga ibyabo ndetse nabo bakitanga ku bw'ubutumwa bwiza ntabwo bakingiwe ibigeragezo mu gihe bahuye n'ingorane bakaremererwa n'umubabaro kubera itorero ritashoboye kubaha ubufasha bukwiriye mu by'ubukungu bamwe muri bo bibasirwa n'umushukanyi iyo babonye ko ibyo bakora bihawe agaciro gake bacika intege mu by'ukuri bategereza igihe bazabona igihembo gikwiranye n'ibyo bakora kandi bikabashimisha nyamara muri icyo gihe imiryango yabo igomba kurya no kwambara iyaba bashoboraga kwibwira ko inshingano bahawe n'ijuru bayikuweho bajyaga gukoresha amaboko yabo bafite ubushake nyamara babona ko igihe bafite ari icy'Imana nubwo abagomba gutanga ibibafasha bihagije batabibona neza birinda ibigeragezo byatuma bagera ahantu bifuza ibya mirenge kandi bagakomeza gukora kugira ngo bateze imbere umurimo bakunda kurusha ubuzima bwabo ariko kugira ngo babigereho bashobora kwihatira gukurikiza urugero rwa Pawulo maze bagakoresha igihe gito bakoresha amaboko ari nako bakomeza gukora umurimo wabo w'ivugabutumwa ntabwo bakora ibi kugira ngo bateze imbere inyungu zabo bwite ahubwo ni inyungu z'umurimo w'Imana ku isi hariho ibihe bimwe bigaragara ko umugaragu w'Imana adashobora gukora umurimo ukenewe gukorwa bitewe no kubura ibyo kumwunganira kugira ngo akomeze gukora umurimo ukomeye bamwe batinya ko bifashishije ibyo bafite batashobora gukora ibyo batekereza byose ko ari inshingano bagomba gusohoza nyamara nibajya mbere mu kwizera agakiza k'Imana kazahishurwa kandi no kugubwa neza bizaherekeza imihati yabo uwabwiye abayoboke be kujya mu mpande zose z'isi ni nawe uzakomeza buri mukozi wumvira itegeko rye ashaka kwamamaza ubutumwa bwe mu guteza imbere umurimo we ntabwo igihe cyose Uwiteka yishurira ibintu byose abagaragu be mu buryo bwuzuye rimwe na rimwe agerageza icyizere cy'abantu be atuma habaho ibibatera gukomeza bajya mbere mu kwizera akenshi abashyira mu nzira zifunganye kandi zo kugeragezwa maze akabategeka gukomeza no mu gihe ibirenge byabo bisa naho bikandagiye mu mazi ya Yorodani ni mu bihe nk'ibi ubwo amasengesho y'abagaragu b'Imana abazamuka ajya kuri yo mu kwizera kutajegajega nibwo Imana ibafungurira inzira ikabazana ahantu hagari igihe intumwa z'Imana zisobanukiwe n'inshingano yazo mu bijyanye n'ahantu hakennye mu ruzabibu rw'Uwiteka ndetse no mu mwuka wa shebuja zigakora zitarambirwa ngo abantu bahinduke abamarayika b'Imana bazazitegurira inzira kandi n'ibikenewe kugira ngo umurimo ukomeze ujye mbere bizatangwa abakiriye umucyo bazatangana ubuntu kugira ngo bashyigikire umurimo wakozwe mu cyimbo cyabo bazasubiza buri hamagara ryose risaba ubufasha batangana umutima ukunze kandi mwuka w'Imana zagenderera imitima yabo kugira ngo bashyigikire umurimo w'Uwiteka atari hafi y'iwabo gusa ahubwo no mu turere twa kure muri ubwo buryo abakorera handi hantu bazahabwa imbaraga kandi umurimo w'Uwiteka uzajya mbere binyuze mu nzira yateganyije ubwe